nonke bangani abahle benalibali igama ngusanentoli bangani bami namhlanje indaba esiniphathele yona ithi indlela okhanyikhanye abakuthola ngayo ukucebezela kwabo ebhalwe nguvuyokazi ngemntu bangani bami asiniseni umsakazo wethu nali ibali Eminyakeni eminingi edlule, kukhona umfana owayemude njengawe, owayenamehlo akhanyayo njengawakho, ogama lakhe kwakunguThandekhaya. UThandekhaya wayethanda ukwelusa izinkomo zikababa wakhe, kanti futhi nje wayeyithanda kakhulu inkomo yeNguni entsundu, igama layo kwakunguBhesengile. Langalembe ekuseni uThandekhaya wahamba eqhuba izinkomo eyozelusa wakhudla umfula incwarha elibangisa emadlelweni awathandayo lapho-ke wahlala ngaphansi kwesihlahla sameva esithandayo futhi wabe sekhipha ipayipi lakhe wadlala izingoma eziningi bangani bami ezimnandi izinkomo zona zazigcwalisa izisu ngotshani obuhlaza cwe UThandekhaya wayekuthanda futhi ukucula kunengoma eyodwa mngani wami ayazi ukuthi nezinkomo ziyayithanda wayekwazi lokhu ngoba njalo umecula le ngoma awu bangani zazivele zibuye zize ngakuye noma ngabe bezidlutshane ebangeni elikude kangakanani wayesekwazi ukubala kalula izinkomo lokhu-ke kwakwenza kube lula ukuthi azibale wayesethi-ke uThandekhaya
Kufanele kube neyinkomo eziyishumi nesikhombisa.
Kusho uThandekhaya. Wabe secula bangani bami. Ake simuzwe.
Mazibuye inkomo zam. Mazibuye inkomo zam. Mazibuye inkomo zam. Ilanga liyashona ngifuna ukugoduka.
Leli culo bangani bami lisho ukuthi Buyani inkomo zami, buyani izinkomo zami, ilanga liyashona, ngifuna ukuya ekhaya, buyani izinkomo zami. Esaqhubeka nokucula uThandekhaya, izinkomo zami ungunga, wabese yaqala ukuzibala.
Kunye, kubili, kuthathu,
kunye. Wathi lapho nje esefika eshumini nesithupha, waqala zithukile.
Hayibo. Fanele zibe yishumi nesikhombisa iy'nkomo kodwa manje ziyishumi nesithupha kuphela. Hawe ma iy'nkomo ilahlekile. Futhi le engiyithanda kakhulu, uBhesengile. Ingabe ukuphi-ke nomhlaba, hawe ma.
UThandekhaya wazizwa ekhathazekile, waphinde wacula iculo lakhe, ebheke kuyo yonke indawo. Kodwa kamtholanga bangani bami, ubani yena? UBhesengile. Wakhathazeka kakhulu uThandekhaya. Nelanga lesiqala ukushona. UThandekhaya wayazi ukuthi abazali bakhe bazokhathazeka uma ngabe nje ebuyele ekhaya sekuhlwile. Ngakho-ke wahlala ngaphansi kwesihlahla sameva ayesithanda kakhulu ukuze acabange kahle.
Yo, kumele ngenzeni? Kuzomele kodwa ngimthulile uBhesengile. Kodwa nendlela ekhaya ngizoyibona kanjani-ke uma sisekumnyama kanje?
Hey bangani bami, izinyembezi zehle ezidlathini, zabhonga izinkomo sengathi nazo icasukile. Kuthe kusenjalo, inyoni encane yawela phezu kwekhanda likaThandekhaya, isuke esihlahleni sameva.
Kwenze njani?
Kubuza inyoni encane, eseyichazelela inkinga uThandekhaya, inyoni encane yakhala icela usizo. Kodwa futhi kuphela nje kwezidalwa ezalalela ukukhala kwakhe. Kwakuyimpukane.
Singakusiza kanjani?
Kubuza izimpukane zijikeleza uThandekhaya neenkomo. Lapho inyoni encane siyichazela inkinga, iimpukane zathi.
Sizondiza, siye emzini oseduze siyokucelela usizo.
Nangempela basuka bahamba. Kodwa lapho-ke izimpukane zifika emzini oseduzane, enye yazo yavele yawela emlilweni ovuthayo.
Hawe ma, hawe, hawe!
Zakhala zonke ezinye izimpukane. Kodwa-ke esikhundleni sokusha, impukane yandiza yaphuma emlilweni, imbozwe ukukhanya ukukhazimula kakhulu. Laliphuzi ngokugqamile kanti futhi likhanyisa yonke into eyayizungezile.
Yo, kwakuhle kanjani nje?
Zama ngala zonke ezinye izimpukane. Ngaphandle nje kokunanaza, zonke zandizela emlilweni. Nazo futhi zifuna ukugqama zicwebezele. Ngokushesha zonke izimpukane zandizela emlilweni zakhanya bangani bami zicwebezela. Hayibo, zandiza zabuyela emadlelweni zafica uthanda ikhaya esekhala.
Ungakhali thanda ikhaya. Asihambe siyobheka izinkomo ezilahlekile sizokhanyisa lapho ohamba khona phela wena.
Kusho izimpukane, uthanda ikhaya walandela indlela eyakhiwe yimpukane ekhazimulayo. Ebiza uBhesengile hamba. Aha, bangani bami, ekugcineni wezwa izwi elithambile lithi mo mo.
Hawu uBhesengile. Ngubhesengile.
Kusho uthanda ikhaya emamatheka ejabule. Wabese gijima eqonde lapho kuzokala khona umsindo. Akuphelanga ke bangani isikhathi esingakanani. Wamthola uBhesengile. Wayengena emgedeni waduka engasayibona indlela yokuphuma. Uthanda ikhaya wamqhuba embuyisela lapho kwakulinde khona ezinye iy'nkomo. Waze nje eseziqhuba zonke behamba bonke bangani bami bebuyela ekhaya. Iy'mpukane ekhazimulayo zona zakhanyisa endleleni nothanda ikhaya neenkomo balandela izimpukane baze bayofika ekhaya. Ha! Bephephile bangani bami. Izinkomo wazifaka kahle esibayeni sikababa wakhe. Oh khanyi khanyi, bakuthola kanjalo ukukhanya kwabo. Uma kwenzeka nje uba sehlathini ebusuku emngani wami, ungase nawe uzibone lezi zinambuzane ezumlingo ezikhanya ebumnyameni. Uma ngabe futhi mngani wami kwenzeka ukuzibona, ukhumbule ukuzibonga ngokusiza uthanda ikhaya ukuthi athole inkomo eyayilahlekile uBhesengile. Sifike kupheleni kwesinye futhi isikhathi sendaba yakwaNalibali. Indaba yethu yanamuhla ibithi indlela okhanyekhanye abakuthola ngayo ukucebezela kwabo ebhalwe nguVuyokazi Ngemntu.
Kanti le ndaba ubuyethulelwa umkhankaso wakwaNalibali wokufundisa ngokuzijabulisa ngokubambisana neStandard Bank kanye neSABC Education.
Sikhama orange, siwabeke phansi, siwanika uthisha, simgabusele.
Kodwa mathoda, ave ihlakaniphile ingane zethu.
Ngaphambi kokuthi izingane zikwazi ukukhuluma, izindaba ziyazilekelela ukuqonda umhlaba ozizungezile. Ukuzixoxela izingane izindaba, kusukela izelwe, kuyazilekelela ukuthi zifunde amagama kanye nolimi. Ake uzame lokhu amaminithi ambalwa nje nsuku zonke ngezindaba zamahhala zakwaNalibali www.nalibali.org noma uthumele igama elithi ndaba kuWhatsApp ku 0600 442254. Nalibali, kuqala ngendaba exoxwayo.